and falling short of your glory. Lord, we humble ourselves today and say we're sorry.
And we turn away from our wicked ways, and we come to you, for we know we have strayed.
And we plead for our loving nation, Kenya, our pride, our joy, our mama land.
We don't want to see it burn. We don't want to see it in flames. We just want to see your love prevail. We don't want to see it burn. We don't want to see it in flames. We just want to see your peace prevail.
Na maovu matendo yetu ya siku kadhabishe, tuongoze tuonyeshe njia ya kufuata, pawani mwako tufiche tusiaibike.
Kenya yetu isiangamie, ndoto zetu zisiangamie, kizazi chetu
wapo chini yako, tunakiri hakuna aliye juu yako.
Chukua usukani, ingilia kati,
kwenye nchi yetu nzuri tamalaki.